waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay khadari imi kana dhegeystay oo kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka qodobada aan kugu soo gudbinno waxa ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee dhacdooyinkii toddobaadkeenu kasoo gudbinay idaacadda v o e du ay idin baxisay. waxaana ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad uu ka jeeday kulanka guud ee golaha guud ee qaramada midoobay. waxa uu toddobaadkan ka hadlay kulan dhex maray isaga iyo dhigiisa waddanka kenya uhuru kenyatta kadib markii uu isku keenay guddoomiyaha midooda afrika oo hadda xilkaasi haya madaxweynaha dalka masar cabdifataax al-siisi. kenya ayaa doonaysa in muranka badda ee soomaaliya iyo kenya lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda, sidaa daraaddeedna ay doonayaan in midooda afrika arrintaasi ay galaan, balse dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in muranka labada dhinac muddo uu soo jiitamayey islamar ahaantaasina lagu guuldaraystay in wadahadal lagu dhammeeyo, ayna doonayaan in loo daayo maxkamadda iyo wixii ka soo baxa uun ay sugaan. kenyatta oo toddobaadkan isaguna new york ka hadlay ayaa sheegay in dowladdiisu ay dadaal xooggan ku bixinayso sidii muranka dhinaca xuduudda badda ee kala dhexeeya soomaaliya lagu xalin lahaa wadaxaajood.
my administration continues to reach out to the federal republic of somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution to the maritime boundary disputes between us.
maamulkaygu weli waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
I welcome the decision of the African Union Peace and Security Council of the 3rd September 2019 that urges both parties to engage.
waxaan soo dhoweynayaa go'aankii golaha ammaanka ee midowda afrika ay gaareen 3-dii bishan ee sanadkan 2019 kaasoo ku booriyey labada dhinac inay arrinta ka wada hadlaan.
dhinaca kale, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu taasi ka jawaabayay kadib khudbad uu ka jeediyey xarunta golaha guud ee qaramada midoobay oo shirkoodii golaha guud ee qaramada midoobay uu ka socdo ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay doonayso in arrinkaasi maxkamad loo daayo.
On Tuesday night, September 24, 2019, President al-Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the President Uhuru of Kenya.
habeenkii talaadada ee bisha Sebtembar ee ahayd 24-ka, madaxweynaha Masar oo ah guddoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana guddoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya. shirku waxa uu ahaa, buu yidhi, mid miro dhalay, waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeenni walaaltinimo, in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed. waxaan ku heshiinay, ayuu yidhi oo kale, in muranka badda ee labada waddan aan u dayno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past in order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, somalia instituted proceedings before the international court of justice.
wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siban yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. aad baan ugu faraxsannahay, ayuu yidhi, in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto, waxaana dacwadda dhagaysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horeeya bisha Noofembar ee soo socota.
somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court.
madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi, soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaaro. soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa kenya.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeedinayay toddobaadkan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay. maamulka Jubbaland ayaa todobaadkan sheegay in dib loo dhigay xafladii caleema saarka ahayd ee la filayay in ay dhacdo 26-ka bishan September aynu ku guda jirno. War-saxaafadeed arrintan ku saabsan oo ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu xusin waqtiga dib loogu dhigay xafladda oo ay dhici doonto. War-saxaafadeedka ayaa sababta dib u dhigista xafladda caleema saarka ku tilmaamtay mid ku timid kadib markii si sharci darro ah xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uga hor istaagtay wafuuddii iyo marti sharaftii kasoo qaybgali lahayd munaasabadda, sida war-saxaafadeedka lagu yiri. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland bishii hore ee Agoost gudaha Kismaayo kadib qabanqaabo doorasho oo ay haraysay xiisad xooggan, iyadoo ay jireen doorashooyin kale oo xubno musharixiin kalena ay sheegeen in iyaguna loo doortay xilka madaxtinimada ee maamulka Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashooyinka halkaa ka dhacay. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York, waxaana uu ka hadlay qadiyado kala gedisan oo caalamka ka aloosan iyo xaaladda dalka Jabuuti.
Xaweeyaan 40 sano waxa aan New York aan nimaadno, 40 sannadood aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka xafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo iyo sannado aan la wadaagayno wadannada kale. Wadankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah, waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo, isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaaye isku socodka dadka. Waxa aan dee qaxooji hadduu yahay iyo nabadayn hadday tahayba, wixii aan tarayno itaal iyo aanu hayno waajibna aanu aragnona waan ka jawaabnaa. Waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd. Maanta sade waxa aan nidhi maxaa waxay ka dhacay Yemen iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaagno aragtidayada aan soo bandhigno, ta kale inaan Yemen arrinteeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo baddii casayday noo dhexayso, iyo magaranaysa ee dhibaatada ka socda Sacuudiga iyo gardarooyinka yani Iran ay u geysanayso gobolkeena.
Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo todobaadkan VOA-da la hadlay. Wadaadna barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.